kick the gum. Kick the gum. Hey, nigga, pass a video, kakan. Nani kama nigga badam na fuanga matabam. Unam vule yam tatab. Abono tunga mab na tamaza ma arab. Uru nyaga short to the don't you leave. And it's nepu chifala rekudas to D. And it baba bachi dropa u kudoba mirir. Kudoba mirir. Kuru tuku nyaga farta. Nare ya fuck nyama. Nenda di fara la kuta. Nenda di fara la kuta. Akatenga zivindi nina bumburu. Articulera tondi na bururu. Atanga mananga chugu. Bantu wa ansia chikugugu. Zomu isa little boutique. Na pasta na livake nda panga na the champagne. Zomu isa little boutique. Na pasta na livake nda panga na the champagne. Ajena uvi wini funduzi. Kwa panga muwiri kawubinduzi. Ajena uvi wini funduzi. Nila sakoto diwana nishkuru.
Zeni uyatengi some kuzeni. Kuzeni uyatengi some kuzeni.
Cause then